Yeah. MG. Chosen to forever. Dictatorship. Nimewakazia wali fail. Walipojaribu ati kunipangia. Relationship. Yomi nawadia, sina place, sina time ya kukwamilia. Tension kila place, mbona una tense? Sipendi fake shit, manze acha kupretend. Sipend splash it on her face, and she like the taste. Ality shot zangu zili kwa kazari cane. Kijana maluku, akili ya kuku. Think twice, knowledge yote haitoki kwa mbuku. Nlimpea munju, akapiga nduru. Akadai atimate ilikuwa na sumu. Ukukithani we ni master, unapata we ni servant. Ulithani ulimpata, unapata uko vacant. Watajua umemake ukihamia in the suburbs form. Ya pekeneza dai kuchorewa iwe sub. Wenye haga wafunge leso, wenye hawana wafunge mdomo. Sayu jana ni moshi, kijana ni doshi. If he puts it in you, doesn't mean he's into you. It's a joke, not a dick, don't take it too hard. On the low, F your bitch, I took it too far. See the bigger picture, like a mirage. She into freaky shit, like Minaj. I'm a leader, I'm a boss, like Rick Ross. Dictatorship. Nimewakazia wali fail. Walipojaribu ati kunipangia. Relationship. Yomi nawadia, sina place, sina time ya kukwamilia. Dictatorship. Nimewakazia wali fail. Walipojaribu ati kunipangia. Relationship. Yomi nawadia, sina place, sina time ya kukwamilia. She got choked pretty bad, now she need narrow flaws. All I do is win, never took a loss. I can make a lot of pennies, just like Randy Moss. When she in my place, make her do my house chores. They just see the outcome, never knowing by the pain. Spend a lot of hours in my craft and I strain. She got coaches for her coochie, manze any train. Them bitches, yeah, they leeches, sucking all where it drains. Dictatorship. Nimewakazia wali fail. Walipojaribu ati kunipangia. Relationship. Yomi nawadia, sina place, sina time ya kukwamilia. Dictatorship. Nimewakazia wali fail. Walipojaribu ati kunipangia. Relationship. Yomi nawadia, sina place, sina time ya kukwamilia. Ya kukwamilia, sina place, sina time ya kukwamilia.